Makandele sasemi, Dixela kube wendodo kusha amamazi ukuthi abantu bekwesela odlakeni ebusika. Awuthi ngisho manje sengivala nje bafana. Ngivukuse nqane libukuze bizamanye amadoda evukaza lezi nginebheke kwaphezulu unyawo lezi ulanda kube yimbeko vele kazengane ufana usevumile. Abake! Hey!